Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Kulo hlolo lapho sithi khona mphatlalatsane kungo lwesihlanu ekuseni ngilthathe lelithuba mlaleli ngikubingelele egameni elihle igama lenkosi uJesu Kristu waseNazareth. Phinde ngibonge na kumphato hlelo ukusibusa ke ngalelithuba mphato hlelo uNkulunkulu akubusise. Siyaqhubeka ke mlaleli ngoba izwi lenkosi liyasifundisa ukuthi silfunde ngaso sonke isikhathi. Ithuba esilitholayo silfunde izwi lenkosi. Nanoma ithuba lingekho, kepha sizenzele ithuba lokufunda izwi lenkosi. Mlaleli, ngokuba likho konke ezimpilweni zethu. Ake siqhubeke sifundeke laphayana ke encwadini kaMatthew chapter 22. Kesitu kala ke ukufunda laphayana ke ku verse 23. Matthew chapter 22. Sikala ukufunda laphayana ke ku verse 23. Sizwe ukuthi izwi lenkosi lona lithini. Isihloko sala sithi ke ukuvuka kwabafileyo. Ngoba siphile insukwini lapho abantu abanengi bechaza lokhu ukuthi akukho ukuvuka kwabafileyo. Kuneyimfundiso ezinjalo abaningi futhi babambelele kulokho ukuthi ukuvuka kwabafileyo akukho. Umuntu uphila kayi-one, emva kwalokho kuphelile. Ngakho-ke kumele aphile ngendlela afisa ukuphila ngayo ngoba akukho ukuvuka kwabafileyo. Yingaleyo sindlela mlaleli abantu abaningi bebambelele kuzona and futhi bezikhohlisa ngakho. Izwi lenkosi lithi ke simelwe ukuma phambi kwesitulo sokwahlulela sahlulelwe ngalokho esikwenzileyo. Akuqali ke ngawe mlaleli ukusho ukuthi ke akunakuvuka kwabafileyo ngoba umshumayeli uthi ke ayikho into entsha ngaphansi komthunzi welanga. Nangesikhathi sikaJesu bebasho ukuthi ukuvuka kwabafileyo akukho. Baphike manje, bakuphike manje. UNkulunkulu ke uyena owaziyo. Nawe ke ungahambi enyathelweni zalabo, hlala ufunde izwi lenkosi, ufunisise ngokuvuka kwabafileyo, ngoba iBhayibheli liphethe impendulo zonke. Ake sizwe ukuthi ke bathini ke labo abathi ke ukuvuka kwabafileyo kukho. Matthew chapter 22 verse 23. Ngalolo suku kwafika kuye abasadusi abathi akukho ukuvuka kwabafileyo. Bambuza verse 24. Bathi mfundisi uMose wathi uma umuntu efa enganabantwana umfowabo kamngene umkakhe amvusele umfowabo inzalo. Verse 25. Kwakukhona ke kithi izelamani eziyisikhombisa. Owokuqala waganwa wafa engenanzalo washiya umkakhe kumfowabo. Kanjalo nowesibili nowesithathu kwaze kwaba kwesikhombisa. Verse 27. Emva kwabo bonke wafa umfazi. Pho ekuvukeni kwabafileyo uyakuba ngumkabani kwabayisikhombisa lokhu bonke baba naye na. Hey uJesu la ubedibene nemibuzo eminingi. Ngiyacabanga ukuthi bona labo bebazama ukumdumaza ukuthi ayeke le ndaba yakhe. Njengabantwana abaningi bakaNkulunkulu namhlanje sebahleli bathedicwe abasanandaba nokumkhonza uNkulunkulu ngenxa yemibuzo ababuzwa yona nangenxa yokuthi baswele impendulo. Ekugcineni bagcine sebavumelene nalabo bantu abathi ukuvuka kwabafileyo akukho. Manje ke naba ke abasadusi sebafika kuJesu bathi kuye mfundisi uMose wathi uma umuntu efa engenabantwana umfowabo akamngeni umkakhe amvusele inzalo. Manje sebathi kuye ke bekunezelamane eziyisikhombisa 7. Owokuqala wagana akazange abe nenzalo, wesibili nowesithathu nowesine nowesihlanu nowesithupha nowesikhombisa baba nayo le nkosikazi le. Ngakho-ke uma isifa uthi wena Jesu kunokuvuka kwabafileyo, uma esevuka lenkosikazi iyoba inkosikazi kabani? Awu mlaleli, ake sizwe ukuthi ke uJesu ubaphendula uthini yena. Verse 29. Kepha uJesu waphendula wathi kubo, nitugile, ningayazi imibhalo namandla kaNkulunkulu. Awu bakithi, kungako izwi lenkosi lisikhuthaza ukuthi sifunde imibhalo ukuze siyazi mlaleli. La uJesu sethi ke kubo, nina nitugile. Number 1, aniyazi imibhalo. Number 2, aniwazi amandla kaNkulunkulu. Kuyabonisa ke ngempela mlaleli ukuthi labo abathi ukuvuka kwafileyo akukho nanoma bangashumayela bakhiqhiza amagwebu nanoma bangashumayela bejuluke bese bathi ke ukuvuka kwafileyo akukho nanoma bangalifunda iBhayibheli 24/7 kepha uma bangathi ukuvuka kwabafileyo akukho uJesu uthi abayazi imibhalo. Ngamagama bafunda imibhalo abangayazi abangafuni nokuthi futhi bachazelo yona bezishaya abantu abahlakaniphile abazi kangcono. Uyaqhubeka uJesu uthi ke akupheleli lapho ukuthi imibhalo niyazi namandla kaNkulunkulu aniwazi. Lento ezimbili mlalele kuyingozi kakhulu umuntu uma ephila engazazi. Uma engazi imibhalo engazi amandla kaNkulunkulu. uJesu uphetha ngokuthi ke nina nidukile. Ake sizwe ukuthi uma seqhubeka ke usethi ngokuba ekuvukeni kwabafileyo abaganwa abendiswa kodwa abanjengezingilozi ezulwini. Verse 31. Kepha maqondana nokuvuka kwabafileyo anifundanga yini okwakhulunywa kini nguNkulunkulu ethi mina nginguNkulunkulu kaAbraham noNkulunkulu kaIsaka noNkulunkulu kaJakobe na akasiye uNkulunkulu wabafileyo kodwa owabaphilayo. He uke weza omunye athi hey ha he bathi abakhonzi umuntu odlulile emhlabeni hey ha he he kungani bethi ke uNkulunkulu kaAbraham uNkulunkulu kaIsaka. Usuyabona ukuthi umuntu akayazi imibhalo. La uJesu uthi ke anifundanga yini okwakhulunywa nguNkulunkulu wathi nguNkulunkulu kaAbraham noNkulunkulu kaIsaka noNkulunkulu kaJakobe na akasiye uNkulunkulu wabafileyo kodwa wabaphilayo. uJesu ngesikhathi sikaAbraham uma elamhlabeni ebekangekho, ngesikhathi kaJakobe uma ela emhlabeni ube ngekho. Ngakho ke usiyabona ukuthi ubachazela ngabantu ababaziyo kepha uJesu ubengekho ngaleso sikhathi zabo. Kepha ke manje la usekhuluma nje uAbraham akekho la noJakobe akekho la. Kepha usethi ke uNkulunkulu akasiyena uNkulunkulu wabantu abafileyo kepha uNkulunkulu wabantu abaphilayo. Funda kwezakho, qhubeka ke ufunde ukuze uthole ukuthi kungani uJesu esho kanjalo. Ngenxa yesikhathi sizothatha le ntambo iphinisele kumphathi ohlela. But intambo kwezakho babaye lapha ekhaya.
Get your daily bread but also your faith in practice. It's 657 AM, the sounds of your life.
Do you need prayer? Radio Pulpit in collaboration with Need Prayer is ready to stand in prayer with you. Contact us today with your prayer request at 012-334-1222 or WhatsApp us on 067-429-7564. You can also visit us on radiopulpit.co.za for your online prayer request. We will faithfully pray with you.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.